enyukasela bayizini obuka bayizini ematyatyela bayizini ebrayheni bayizini bafika kancane bomzela ukuwamakhaya ebamshela kwena kithi bafika kancane babongivalayo wazikhuphuka ndoda kantike mina ngumapanga ndoda ebamshela kubina ngubunisigodi uzohlabamphela lapho wazisintozamole umculo akusithi lokhuluma ngoba ngijabulisa bonke abalandeli bomculo umasikandi abanganamo futhi abangalandeli.